Ekkitinol tatabol, Seydaanu e Malaayika'en, laatanooji go'o go'o e saaya sappo e nayi e Ezekiyel no gase jeetati. Assalamu alaikum on sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama, giɗɗo koo moye faama e ɗowo dow laawol goonga kuungol o diidi e o heɓa salaama goonga haa e maako haa foroye. Min ceerake be lortaaki amin hannde nga waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Nder siriya men caaliika, en janngino aayaare artunde nder binndi ceniiɗi wi'annde haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. En ngi'ino koo ɗume fuu mari fuɗɗam sey Allah, haa fuɗɗam diga walaano koo ɗume sey geeto gooto tan yeeɗanno ɗum Allah, kanko feere maako yeeɗanno diga fuɗɗam. Allah o jawmiraawo duumiiɗo, o mawɗo e o walaa nanndu, o walaa fuɗɗam malla timmoode, o walaa haaje koo ɗume, o walaa keerol. Allah o ruuhu e o waawi o wona koo toye nder saa'iyel gootel. O ɗon laamani koo ɗume e dow kala kuuje fuu, kanko on hiɓɓinta koo ɗume fuu, o ɗon yi'a koo ɗume fuu, o anndi ko saaloto fuu. O gooto, o mawɗo, ngam man binndi ceniiɗi ɗon mbi'a kanko feere maako woni duumiiɗo. Oɗon jooɗi nder annoora ka ɓadataake, walaa neɗɗo meeɗi yi'ugo mo, waawataa yi'ugo mo bo. Teddungal e baawɗe duumiiɗe laatanoomo. Aamiin. Hannde en puɗɗan ekkitinol men tataɓol nder binndi annabo'en. En ngiɗi samɗingo ko wolde Allah ɗon janngina en, daaranan ɗum malaayika'en e seydaanu. On anndi toye malaayika'en ummina malla toye seydaanu e ginnaaji iwi? En potay annden huunde bana nde, so naa to Allah wi'i en nde. Ammaa Allah wi'i en ɗum nder wolde mum, ngam man ndikka kiimooɗen be tiinaare binndi ceniiɗi, ngam haa paamen goonga ka malaayika'en e seydaanu. Min ngiɗi siftinorgo on ko ekkitittooɗen nder siriya men. Laawol goongaaku laati ka ekkitinol binndi annabo'en be tokkindirki diga fuɗɗam haa timmoode. Ngam man nder siriya men cakitiika, en ekkiti ko laarani Allah e hoore mum. En tawi Allah o yeeɗi diga fuɗɗam. To Allah muuyi nder siriya men yeeso haa, en ngewtan no Allah tagri duuniyaaru e ko woni nder maaru fuu. Ammaa hidde Allah taga neɗɗo e duuniyaaru ndu ngonɗen e mum, o tagi malaayika'en tawon. En ngalaa wakkati ngam janngugo ko wolde Allah wi'ata en fuu dow malaayika'en hannde. Ammaa min poondar rammitingo goongaaji mawɗi taweteeɗi nder binndi ceniiɗi dow tagdi fuu. Wolde Allah ɗon wi'a en ɓoymano, nyeeɓi jamum Allah mo ruuhu, o tagi ruuhuuji goɗɗi ɗuuɗɗi ɗi mbi'eten malaayika'en. Ɗum kanjum wolde Allah jannginta en be wi'ugo. Ɓeye ngoni malaayika'en? Ɓe ruuhuuji, ɓe ɗon kuwana Allah. Allah ɗon nela ɓe ngam haa ɓe mballa heɓanɓe kisndam. Ndaa ko wolde Allah wi'i dow malaayika'en. Allah ɗon laatina malaayika'en muuɗum keni, suka'en muuɗum boo ɗemɗe yiite. Kanjum kadi binndi ɗon janngina en dow malaayika'en. Bana Allah, ɓe fuu ɓe laati ruuhuuji, jaati maɓɓe nanndinaama henndu e yiite, ammaa en ngi'ataa henndu. Non boo goɗɗo fotay meema yiite. Bana nii boo be malaayika'en Allah. Allah takrayɓe be banndu ba men. Enen en yimɓe takraaɓe banndu e ruuhu. Ammaa malaayika'en kam ɗum ruuhuuji tan, ngam maajum en ngi'ataaɓe. Malaayika'en noy Allah tagi? Ɗume binndi mbi'ata dow haala ka? Ɗi mbi'i Allah tagi malaayika'en ɗuuɗɓe, ruuhuuji ɗuuɗɗi ɓuri sembe limgal.
Haa asama nder gondal Allah woodi malaayika'en ɗuuɗɓe. Nden mi yi'i mi nani malaayika'en ɗuuɗɗe masin, waɗi ujineeje.
Allah jawmiraawo men, o mawɗo Allah mo walaa keerol, o tagani hoore maako malaayika'en ujine ujitte, ŋarniiɓe, wooɗɓe, marɓe hikma e sembiɗɓe. Binndi ɗon kolla en malaayika'en Allah ngoodi baawɗe ɗuuɗɗe, ɓe ɓuran en baawɗe piiw. Ammaa bana tagdi luttundi ɓe ngoodi keeri, ɓe mardaayi baawɗe fuu, ɓe ngonataa toye fuu,
ɓe anndidaayi kuuje fuu.
Ɗum tagdi ba meeɗen, sey gooto pal mo walaa keerol, ɗum Allah. goddum ko pameten do malaika en wakkati Allah taggibe be fu be latino tagdi cenindi ha fuddam wala malaikaajo kalludo ha fuddam iblis tagakano tawon wala no ruhuji kalludi Allah tagayno malaika en hallube sey jogoden gonga ka der hakkilo meden Allah wawan wadugo kodume fu sey hunde wore Allah wawata wadugo kalludum tange jiten madum Allah tagata kalludum ngam o boddo o wadata lahan ngam o timmidido hakke yiwata diga mako ngam o cenido ko Allah numi wi'i e wadi dum boddum timmididdum e cenidum ngam majum bindidon bi'a to goddo jarribama tawo wi'a Allah jarribake am ngam Allah jarribatake be hallende kanko bo o jarribatako komoy ngam dume Allah tagi malaika en bindidon jangina en o tagi be ngam be gonda be mako be ngidamo ha foroy mangtamo kuwanamo der seyo ha asama be maral Allah ngam Allah tagi be don ngeda hautade be Allah wato hado der asama ha gada lewru be nange e kode wodi babal kandungal ngal yenirde Allah andudon na oho der ekitinol men chakitingol en pamino Allah don kotay fu amma bindi bodon biya en wodi pellel bongel der tage foji nokuyel cheningel kewngel jage ha Allah woni ha o wanginta teddungal mako nokuyel man annabo en Allah ewni yenrude Allah malla aljanna koma asama don Allah yedata be malaika en mum senibe wodi ha fayin hunde worende marden haje famugo do malaika en be Allah tagi be be gonai be nandube wodbe yaggibe marbe andal do luttube malaika en fere bo don tari jodorde Allah ha asama wodbe don balla yimbe e be don aynabe wodi malaika en wodbe bana jibrilu e mika'ilu burbe badago Allah kambe lati nuletebe mako ngam kudal lesdi malaika en fere don lamani wodbe on medinanugo inde de azaziluna walde Allah wi en yo wodi wakkati fere azazilu lati mawro do malaika en luttube fu to on andi tariha azazilu on andan toy seydanu iwi bindi don bi de Allah tagi malaika en azazilu woni jaggido burdo andal e bawde azazilu yidi wi ugo delko Azazilu burino malaika en luttube fu ngarol be andal e hikma ko be bawde e mangu fu Allah hokkimo ngarol e andal ha dadi tindinore handino Azazilu sujidana Allah o yidamo e dowtanomo ha foroy ngam Allah takrimo barka dutka amma wolde Allah don wi'a nyande wore Azazilu yawi Allah e den bernde mudum heewi mawnitare Azazilu don numa der bernde mum mi engan ha asama mi bangtan leso lamu am towdum ha do kode Allah mi jodoto do hosere moborde do wantebe mi engan do dule bangide mi nandinan hore am be Allah bangido haydini Azazilu mo wala kodum sey ko mo hebi diga Allah yidi wujugo teddungal Allah bangido Azazilu turtanay Allah tan amma o hebi bo reta retita malaika en gerdi turtol ngol be tokkimo der hakke mako amma Allah o Allah e o andi kala ko Azazilu e malaika en mum kabbi anni wadugo banan no ngiruden der ekitinol men chakitingol goddo fotay wada hunde be sirri Allah andainde ngam Allah andi hunde fu diga nde yottaki tawon Allah yi hakke mo Azazilu mari der bernde mum e der berde malaika en tokkibe mo dume salika di e dume Allah wadi atammi Allah accan Azazilu turtando mo hocca pellel mako na kadi Allah munyanan hakke na atammi Allah wondan be maunitido e turtudo na nanun sam wadatako bindi annabo en don jangina en no Allah meden o cenido e o wawata muyango hallende sam o jabata hakke o hokkata goddo mangu mako Allah o goto wala mo hoccata jonde mako, kanju woni dalila bindi mbi'i Allah riwi Iblisa e malaika en mum halluɓe ha yasi nokkure mako seninde. Iblisa e tokkiɓe ɗum ngala ɗaga yengo ha asama ha sare Allah, ngam ɓe ngaɗino hakke nde ɓe cuuni hoccugo babal Allah. Dalila man o farti mo kanko e malaika en mako halluɓe. Allah ceniɗo hitoto ko moye turtanɗo mo. Ɓawo nde Azazilu waɗi hakke, inde mako waylitama, o metata ewnego Azazilu ɗelkanɗo, amma sheitan wato konnejo. Azazilu wato sheidanu warti konnejo Allah. Nden bako anduɗon, sheidanu e malaika en mum ha jonta ngudini Allah e kala woɗende fuu. Ɓe ngudini wolde Allah ɓe geddukinde. Seydanu ɗon habda ha o wirga e o haɗa kugal Allah, amma Allah o kiitowo mawɗo, goɗɗo wawata jalago mo. Bindi ceniɗi ɗon mbi'a en, ɓawo nde Allah wurtini seydanu e malaika en mum, o taskitinani ɓe yiite jahannama e nge nyifatake sam. Yande waran nde Allah wuboto seydanu e malaika en mum e tokkotoɓe sawari maɓɓe nder yiite nge, ngam ɗum windama ɓe fuu ɓe jaran bone jemma e nange ha foroy. Nonnon bindi ɗon pamtina en, seydanu wonay nder yiite tawon. Wolde Allah ɗon wi'a o ɗon nder duniyaru, o ɗon hona Allah, o bonnowo, o yiɗi bingo kuuɗe Allah, o yiɗi neɗɗo mo Allah tagi halka yaada be maako nder yiite. Wolde Allah ɗon wi'a ɓurna yimɓe fuu ɗon lesɗo weeki seydanu, amma ɓe keptayi ɗum ngam seydanu ɗon jumjaɓe. Be man fuu bindi ɗon mbi'a kanjum ɗum wala kayeefi, ngam seydanu bo ɗon waɗa hoore mum bana o malaikajo annora. O ɗon foonda sargugo yimɓe ngam taa ɓe kakkilana wolde Allah. Ngam majum goto nder annabo en Allah windi, kakkile ayne, ngam konnejo moɗon wato Iblisa ɗon halli bana mbaroga mbelanga tefan ngam o nyama. Kakkile, seydanu yiɗi halkugo on ha foroy.
Amma barka latano Allah dokkuɗo en wolde muɗum, ngam ha keɓen kisen bawɗe seydanu.
Bindi ɗon mbi'a on andan gonga, gonga bo rimɗinan on. On andi gonga dimɗinan ka on diga fitinaji catuɗi ɗi seydanu na? Tange jite, seydanu ɓuran en hikma, amma Allah ɓurimo hikma piu. Seydanu ɓuran en sembe, amma Allah ɓurimo sembe piu. On andi wolde gonga na? Ngam yimɓe ɗuɗɓe ngiɗa gonga iwanka e Allah. Ngam ɗume yimɓe ngiɗa heɗitago gonga? Ngam seydanu sargiɓe, oɗon susɗina ɓe nuɗɗingo ko lataki gonga. Fakat gonga kaccuɗum, gonga laati citta. Amma to on andi gonga wolde Allah e on nuɗɗinika, on rimɗinteɓe diga bawɗe seydanu. Gonga Allah rimɗinan yimɓe diga pewe seydanu, amma hani andon gonga e nuɗɗinon ka.
Nane ko wolde Allah wi'ata?
Sobiraɓe am yiɗaɓe, ta nuɗɗine ko moye biɗo on o woodi ruhu, sey on pondamo, on ndara to haala man iwi ha Allah malla nanon. Ngam annabo en fewoɓe ɗon kotoy, ta jawe annabaku, linge kuje fuu jogite ko woɗi, amma ndaye hallende ko ndeyere. Be gonga on andi ko annabo en Allah bindina? On famɓe wolde gonga na? E on nuɗɗini ɗum nder ɓerde mon na? Sobiraɓe, hande ɗo darotoɗen, min getti on ngam on keɗake min.
Min ɗon ewno on ngam kawton be amin er siriya men yeeso, ha tammiɗen ekkitago hawtade bana noy Allah takri duniyaru ndu.
Min ɗon gelo wondugo be moɗon nder asawere warande bana sa'iyel ngel. Allah ceniɗo barkiɗin on, e waɗa camɗinon inaare wonde nde, jo'inande nder wolde maako. On andan gonga, gonga bo rimɗinan on.